nombani oshadile nowakwashada uyazi ukuthi ngosuku lwabo lomshado benze isivumelwane esingenambandela kwashada naye ukuba amthande ebuhleni nasebubini kuze kube sekugcineni. Manje kungani ukuthi imishado eminingi iyakayeka ihlukane? Sisayibuza angibengelele mhloniphe ngikwamukele engosini yethu afresh ngengusibonelo Betty Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Talks. Eminyakeni edlule ngangethula isifundo seBhayibheli la khona ngangifundisa ngesihloko sobuhlungu nokuhlupheka, pain and suffering, ey'mpilweni zethu. Enye indoda yabe isixoxela ekujuleni kwenhliziyo yayo ubuhlungu ebihamba kubo ngonyaka owawundulela lowo. Esikhathini la khona unkosikazi wayo wayenemizwa yenhliziyo, emotions, ewuginqa igonqo ngesikhathi engena kwisigaba sokukhula songasayi ensukwini zakhe, phecelezi menopause. Le ndoda ngenkathi isixoxela zazehla iy'nyembezi emehlweni ayo ngenxa yobuhlungu nokuhlupheka ebhekane nakho. Manje le ndoda ngokwamehlo omhlaba yabe ingavelele, ingadumile, yayingabukeki inokuningi uma uyibuka ngaphandle. Yabe ingesona isikhulumo esiqhavile, umbhalo ovelele noma isifundiso esikhulu. Kodwa kulo mhlaba uvese unganaki iy'ndaba zobudlelwane nobumqoka bomshado. Umhlaba uvese uthathe usonge ulahle laphayana wena owabona umuntu esongaqeda lahle amakhasi eklabishi. Yebo, ngimele kukutshela ukuthi le ndoda yabe iqhawe, iqhawe lempela. Uma uzobheka konke lokhu eyayibhekene nakho iphile kukho, cabanga ukuthi ngokwakulo mhlaba kwangaba lula kanjani ukuyithola isinqandamathe sayo esisha esizwe ekhaleni? Kwakuzoba lula kanjani ukuthi ivese iqhele inkosikazi wayo uma ngabe sekulesi sigaba, njengoba amadamaningi enzenjalo ayawalahla amakhosikazi awo uma sekulesi sigaba? Kwakuzoba lula kanjani? NgokaJohane 15 verse 12 no-13, yilo umyalo wami wokuba nithandane njengalokho nginithandile. Akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Mlaleli, sihlobo sami, le ndoda yendlala yadela ukuphila kwayo ngenxa yomkayo. Yabeka phezulu iy'fungo zayo zomshado ngaphezu kwayo. Kwayizo ey'mayo ukuthi ebuhleni nasebubini, ekuguleni nasekuphileni. Lokhu yikho kanye thina madoda esibizelwe ukukwenza. Ngiyakholwa ukuthi la magama ukhona umshado owodwa azokusindisa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi uyithole lezi nkulumo ngokuthi sithumele i-WhatsApp kule number 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebhusayithi yethu uthole ukuthe xaxa www.freshzulu.co.za.